iki kiganiro
muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
basuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo icyegeranyo raporo yatangajwe na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda mu mpera z'ukwezi gushize yagaragaje ko abanyarwanda bagera kuri 92 n'ibice 5 ku ijana bumva barageze ku bumwe n'ubwiyunge ni raporo ivuga ku byagaragaye mu Rwanda mu mwaka ushize raporo yerekana imyanzuro ku bushakashatsi bwakozwe mu turere twose ukwari 30 tugize u Rwanda ubushakashatsi kandi bwibanze ku bibazo bijyanye no kureba amateka y'igihugu politiki umutekano ubutabera n'imibanire y'abanyarwanda mugenzi wacu Asumuta Kabuyi yakurikiranye imirimo yo gutangaza iyo raporo arabanza muri make atubwire uko iteye
komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yakoze ubu bushakashatsi yavuze ko yagendeye ku bintu bitandukanye birimo kureba uko abanyarwanda bumva ahabo hahise uko batekereza ahazaza habo imibereho yabo ibitekerezo byabo kuri politiki y'igihugu umutekano ubutabera n'imibanire hagati yabo abakoze ubu bushakashatsi bemeza ko hakiri imbogamizi zifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside ibikomere byayo ubujiji irondakoko n'ibindi ariko nabyo ngo hari icyizere cy'uko bizarangira vuba Musenyeri John Rucyahana umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge asobanura impamvu y'ubu bushakashatsi
ubushakashatsi bugamije gusobanurira abanyarwanda cyangwa se gupima no kwerekana ibipimo aho abanyarwanda bageze mu bumwe n'ubwiyunge bwabo cyangwa se bwacu cyangwa se bumwe n'ubwiyunge bw'igihugu cyacu ndetse na n'urugendo tugenze ari mu gukira ibikomere byatewe n'amateka arimo kwigisha abanyarwanda kumenya icyo bari cyo nabo bari bo n'inshingano zabo kuri bo bwabo ku gihugu cyabo ari no kubana babo n'icyo byasigaye ingaruka no kumenya amateka y'u Rwanda ya makuru nibyo yakoze n'ingaruka zayo noneho n'amateka mashya yubakwa uko yakubakwa kugira ngo tugire impinduka mu buzima bw'igihugu cyacu abanyarwanda batifuza kwirebera mu moko nkuko babivuga icyo bitaga moko kuko babivugaga iby'abahutu n'abatutsi bibonamo ko ari abanyarwanda ari cyo bifuza kugira ikindi cy'akabiri nuko biri muri hejuru ya 90% ubundi abanyarwanda barumva ko bagomba kwitangira ubumwe bwabo nabyo bigeze kuri 90% abanyarwanda biringira ubuyobozi bw'u Rwanda birenga 90% ni imibare ni myinshi ariko abanyarwanda igikuru cyane dukura muri ubushakashatsi nuko imibare n'ubumwe bw'abanyarwanda bigenda imibare igenda igaragaza gukura no gukenera no kuryoherwa no kubona ibyiza biva mu bumwe bw'abanyarwanda ibibazo dufite nk'abanyarwanda ibibazo abanyarwanda babona abagabo n'abagore urubyiruko nuko hakira abantu bamwe bagifite ibikomere by'ingaruka bakomoye kuri genocide yakorewe abatutsi izo ni zimwe mu ngaruka abantu bafite iza kabiri hari abantu batarakira imitekerereze y'ingengabitekerezo ya genocide bafite mu mutwe atarasobanukirwa bagifite ingorane gusobanukirwa ibyo babayemo ibyo barerewemo ibyo bakoze bashyize mu bikorwa bikibabereye ingorabahizi kubivamo bakaba bakibivuga bakaba bagikemangwa kandi bakaba batarasobanuka mu myumvire n'ingiro yabo indi ngorabahizi turacyafite abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi bari hanze badashobora kwemera ku Rwanda rwahindutse badashobora kwemera ku Rwanda rutera imbere badashobora kwiyumva ko abanyarwanda ubwabo bahindutse imyumvire yabo kuri bo ubwabo no ku gihugu cyabo no ku mubano wabo byahindutse kuko bo bagicirwa n'urubanza hakurya hariya bataremera nk'uko abanyarwanda bemeye bavuga ati tubabarirane tujye mu kuri kw'ibyabaye dufatanye kuko nubwo byabaye dufite inshingano zo kubaka igihugu dufite inshingano yo kuzaraga abana bacu ibyiza abari mu Rwanda ubu bafite aho bageze abari hanze babikoze bamwe ntibarabyumva izo ni imbogamizi dufite kuko nabo ni abanyarwanda n'abavandimwe bacu ni inshingano dufite kugira ngo nabo tuzabagereho ikindi dufite abantu bari hari hakurya muri Kongo ba FDLR dufite ababashyigikira bo hanze dufite ndetse na bamwe mu Rwanda bashobora kuba babashyigikira kubera ubuvandimwe kubera ibindi izindi nyungu ibyo ni ibintu tugomba kujya mu kuri tukabivuga nk'abanyarwanda nk'ukuri tugomba guhangara tukangaje tukafata inshingano zo kugira ngo nabo dukore ibigomba kubakorerwa nabo bagire bate nabo bafatanye n'abandi banyarwanda ariko ni umuhamagaro tugomba kubikora
iyi mibare y'92 n'ibice 5% aho ubwiyunge bugeze kandi tukabona na 28% ngo bashobora gukora genocide baramutse babonye urwaho
hari abantu bagifite ubwoba ntabwo ari abashaka abumva bayikora babivuze ni abantu batekereza bakavuga batariko dukurikije ingengabitekerezo ya genocide dukurikije uko abantu bamwe bitwara uwabaha umugisha bakongera bagakora genocide aba bantu babivuga rero nubwoba bafite bakurikije uko babona abantu bamwe bitwara bakavuga bati ubuyobozi bubaye budashyizeho umwete umurego ubaye ugabanutse aba bantu 28 baravuga bati genocide yakongera igakorwa
abakoze ubushakashatsi bavuga ko 82% by'abasubije mu turere twa Burera Kayonza Kamonyi Musanze Nyamagabe Rubavu na Rutsiro bemeje ko genocide idashobora kongera kuba ukundi ku rundi ruhande ariko ubushakashatsi bwerekana ko abanyarwanda bangana na 22.5% bemera cyane ko hakiri abantu bashobora gukora genocide babonye urwawo ikindi ubwo bushakashatsi bwerekanye nuko hari abanyarwanda 27.9% bakirebera mu ndorerwamo y'amoko naho 25% bakaba bakirangwa n'amacakubi n'ingengabitekerezo ya genocide hari bamwe mu bitabiriye ibi biganiro basanga iyi mibare isa nk'aho ituzuzanya
twa Pierre Nzeyimana nkaba nshinzwe gahunda za International Review Committee mu Rwanda hari statement mwahaye abo mwabazaga amuvuga muti ubwiyunge ni hagati yande nande mwavuga muti mwaba statement ivuga ko ari hagati y'aba rokotse genocide nabayikoze ugasanga abasubiza bose bari hamwe ariko bagera ku statement mwabahaye se ni hagati y'abahutu n'abatutsi ugasanga habaye cyo nakwita nka ibyiciro bibiri kuri 54% bakabyemeza abandi 46% bakabihakana muri research yo habonetse ibintu nkakira kuri iyo mibare yomini minini ese byababwiye iki mwabitekereje kwiki ese mwashatse impamvu hari ahantu abanye mibare nabwo mukwiye kongera mugakora analysis neza kuko avuga 54 kuko iyo mubajije abantu barenze 95% bakavuga ko biteguye no kuba batanga ubuzima bwabo aho kugira ngo bajye mu byavangura abanyarwanda cyangwa be bazana ideolojia ya genocide ariko abo bantu akaba ari nabo bakubwira yuko babona ko hari abantu bagifite ingengabitekerezo ya genocide kandi ababikubwira ko bababona bava muri iyo society kandi bakabyemeza barenga hafi 30% 50% uribaze se abo bantu ibyo bakubwira niyo opinion yabo koko cyangwa nibyo ariko ntawivuga amabi ameza hari ibyo rero bikwiye abakora ubushakashatsi mukwiye kusa naho mugeza gukora analysis ibyo bintu byo mukareba aho bihurira
cya mbere honorable Mugesera yakivuzeho kijyanye n'izi gahunda ziri muri recommendation za ndu munyarwanda n'itorero gena nibajije ndavuga ngo uko tumaze ukurikije igihe ubushakashatsi buheruka bwakorewe n'igihe gahunda zimwe zaziyemo nka ndu munyarwanda zishobora kuba zaratangiye nyuma gatoya mu myaka 5 ishize ubu bushakashatsi bwari kutwereka ibindi bintu byaba byaragize uruhare mu kuzamuka kw'imibare kuko urabona iri hejuru indicators nyinshi ariko urebye nka ndu munyarwanda dutangiye wenda umwaka umwe ushize ibiri twayikomeza ariko nta zindi factors ngira ngo hari n'umuntu wo muri RGB yarabivuze kandi zirahari. Uyu munsi kuba abanyarwanda tubatoza gutura mu midugudu bagatura hamwe uburyo ugize ikibazo atabara mugenzi we yaba hari impact bigira. Uyu munsi gahunda yo kugabirana cyangwa se kuremerana muri gahunda ya Girinka. Donc ubushakashatsi bukuye kujya beyond ukatwereka izindi factors abantu bashyiramo imbaraga kandi zirahari zimaze igihe. Numvaga ako kantu kabuzemo keretse abaye ari umwanya mutoya watumye bitagaragara ariko byaba byiza. Icya kabiri, indicators nyinshi ziri hejuru ya 90 ariko hari indicators zimwe zagaragaye zikiri hasi. Hari kwita kuri survivors 88, kurangiza imanza za gacaca n'ibindi ubona bisa n'ibikora ku mibereho n'ubuzima bw'abanyarwanda. Nge nkaba nagira ngo muri key recommendation ubushakashatsi budufashe recommendation yo kugira ngo as policy makers cyangwa n'abantu dufite mu nshingano mu by'ukuri uru rugamba dushyira imbaraga muri izo areas zifasha gukemura ibibazo bimwe bigihari bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge atari uko umuntu abishaka ariko kubera ko imibereho ishobora gutuma akomeza yibuka n'urugendo yagenze. Nge nkumva n'ubundi tubisanga muri gahunda zinyuranye za leta ariko kutagaragara mu bushakashatsi nk'ubu bukomeye ntabwo byafasha. Recommendation yatazwe n'ubushakashatsi nk'ubu buremereye irushwaho guhabwa imbaraga mu rwego rwa implementation.
Honorable Muzi, umuntu yakwishimira yuko ibipimo byose byerekeye ubumwe n'ubwiyunge ari byiza ariko nahoze nibaza ayenda bijyana na analyse qualitative gukora enquete mu gihe nakwita normal no mu gihe cya crise nubundi na mbere ya genocide cyangwa mu gihe cya genocide umuntu mwari muturanye umuntu musangira umuntu w'umuturanyi yinde ukamubwira uti mpishira umwana akanga kandi mbere wowe wibwira ko yamuhije kandi yaranakubwira ko yamuhije akanga ariko perception ya mbere wowe nuko nta kibazo gihari umuntu muraturanye musabana amazi byose ndetse mufitanye na za relation familial iyi habaye crise niho ibingibi byose twamenya ko yenda ari byo cyangwa atari byo. Nubundi mu gihe gisanzwe ushobora kubaza abantu mu madini uko babana bakagura ko ari byo ariko igihe cyo gushyiraho musenyeri cyangwa igihe cyo gushyiramo imam cyangwa igihe akaba ariho ibyo bintu bigaragara ariko mu gihe gisanzwe ibyo ntibigaragara. Iyi approach twayibona dute kugira ngo noneho turebe validite y'ibi bintu? Yenda umuntu yareba n'ubundi bushakashatsi bwakozwe butagamije kureba barometers tujya tubona muri za sena za raporo za buri mwaka za komisiyo zinyuranye za ya droit de l'homme uburenganzira bwa muntu ombudsman n'ibindi CNRG ariko ugasanga ntibihuza iteka usanga binyuranye ugasanga barakubwira nk'ikibazo cyo kurangiza imanza kikaba ikibazo kuko ugasanga kiraguye muri justice sector cyangwa karengane cyangwa ikibazo cya indemnisation muri rusange muri CNRG. Ejo bundi batubwira muri CNRG ko abantu bahungabanye ari benshi mu kibazo cyo guhungabana kubera ko bo bakireba muri angle ya CNRG ariko wasanga wakireba noneho mu yindi angle ugasanga icyo nabyo ni ikibazo. Noneho abanyamahanga cyangwa niyo tavuga abanyamahanga bose diaspora burya igihe yo ifite uko ibona na system itarimo kandi ugasanga nibo yinda bashobora no kuba bagira influence nkuko bahoze babivuga no ku gihugu no kumva bati noneho bo bafite perception kandi yenda bavuga bati twebwe nta nubwo turi influence par abangaba nabyo ni ikibazo. Ibyerekeye kuba uri umwe wa kwemera gupfa kugira ngo umuntu abirebye byose usanga ari byiza nibyo usanga abemera barenga 80 narimo ariko precisément no muri iyo cadre iyo ufashe nka yahoze ndeba abemera ari bake ugasanga bari muri gakenye ariko burera byegeranye ugasanga bageze kuri 91 ukibaza iyo ni hazard iyo ni yanalize kureba ugasanga abantu batuye muri zone imwe ariko mu by'ukuri nubwo muri in general ntabwo ari significative cyane, ariko iyo ugiye muri detail hari difference enorme hagati ya district ebyiri. Ibyo bintu bitekereza iki?
Iyo ubonye muri rusange ni 90 hejuru ya 90, mugatanga recommendation uko twakora, twakomeza gukora ibyo twakoze. Ni ukuvuga ngo wenda dushobora kuba hari icyiciro cy'abanyarwanda tudasubiza. Icyo cyiciro kidasubijwe gishobora kuzaba imbarutso yo gusubiza ibintu nyuma. Kandi ndakeka yuko imibare mu bifite mushyize ahagaragara uko ibyiciro by'abanyarwanda bitandukanye bibona ibintu. Mwagerageje kutwereka mugende nagenda gusa. Ariko nka buriya tuzi ngo difference muri consciousness iterwa n'ibintu byinshi. Imyaka ni imwe muri byo. Uko mwerekanye yuko mwagiye mubaza bari munsi y'imyaka 18, 18, 24, mugiye mutwereka muti dore abangaba bo kuri icyo kibazo kuba bitekereza. Amushuwa niho dushobora kuvuga ngo noneho iki cyiciro cy'abanyarwanda gikeneye specific agenda yabo.
Gahunda zashyizweho nka Girinka, Ndi Umunyarwanda, Ubudehe n'izindi, abashakashatsi berekanye ko arizo zazamuye imibanire myiza y'abanyarwanda. Ariko abitabiriye iki kiganiro bakifuza ko abashakashatsi bagaragaza noneho ubushakashatsi bwimbitse bwerekana ko koko izi gahunda abanyarwanda bazakiriye kandi bakazishimira. Antoine Mugesera.
Baduhaye recommendations zo kureba ngo yatubwiye gukora consolidation, gukomeza programme dufite za Ndi Umunyarwanda, z'itorero, za club ziriya zijyanye no reconciliation. Ariko ntiwadukore etide ngo tumenye ko izo za Ndi Umunyarwanda, za itorero, zo zifite resulta nziza. Turese Ndi Umunyarwanda yarishije wowe, tugwe niba yarishije. Utubwiye uti preven iyi. Ikindi nabonye ni wabaza menace, ntabwo mwabigezeho. Menace zibangamiye reconciliation yacu. Ni iki mubona kibangamiye ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda? Ni iki mubibona? Bakavuga ati niki. N'umurimo wabonye ko umurimo ari 29% ry'abantu bavuga ko yatangwa neza. Tukamenya n'ikindi, ese n'uswa? Ese ni amashuri? Tukagenda tumenya ibyo bintu, noneho tukaba tuzakora attention yo kubikosora. Hari ikindi nabonye, iyo kibaza nacyo tukareba. Bayo baza za kesi, patike za groupe special zihariye, uzi ko bariya bacitse kuko tumutababarije, iyo babaza ngo twumve nabo.
Ababajijwe barenga 63% bari mu cyiciro cy'abantu batageze mu ishuri cyangwa bize amashuri abanza gusa. Hari bamwe rero mu bitabiriye kumurika ubushakashatsi bwa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bakemanga ibyavuye muri ubu bushakashatsi, kuko abenshi mu babwitabiriye badafite amashuri ahagije yabafasha gusesengura ibintu binyuranye. Perezida wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, Musenyeri Rucyahana John, na Bwana Sentame Ezekiel batanze ibisubizo kuri iki kibazo.
Icyo ngicyo ni ikibazo kiza babajije cyatumye tunasobanura byinshi. Icya mbere, Abanyarwanda tugende ku mashuri, aya mashuri bita education formel, ariko abenshi nyine n'abatarize batarageze muri ayo mashuri. Kandi ubushakashatsi bwari bugamije kumenya icyo Abanyarwanda batekereza, baba barize cyangwa batarize. Urumva rero ko abenshi bagaragaye n'abatarize nyine, kuko ni nako Abanyarwanda bahagaze. Ariko icyo nta munye giteye, kuko ntabwo ubwiyunge ku Banyarwanda busubiza uko ibintu bimeze, byaba bimeze neza, byaba bimeze nabi, ntabwo bijyanye n'amashuri umuntu afite. Umuntu waba arakandagiye mu ishuri afite kubona ubwiyunge, uwo waba atarakandagiye bose ni kimwe. Ntabwo ubwiyunge busobanurwa n'umuntu wize cyangwa utarize. Umuntu wese ufite ibitekerezo, ufite uburyo bwo gusubiza guhera ku myaka 18 yagira icyo bivugaho amashuri ntabwo cyo cy'ingenzi.
Ababajijwe bazana bivuga ko hejuru ya 60% ni abantu bafite amashuri batize cyangwa bize primaire gusa. Umuntu yakwibaza ngo saba abantu kuko baba bafite ubumenyi bwo buhagira bwo batangira muri
icyo uriya umwe mu ba participant yabajije avuga ngo abantu 64 n'abandi ku ijana ntabwo bize primaire cyangwa ntibize, bakaba batazi gahunda za leta. Ntabwo ari ukuri. Ni ukuvuga koko abo bantu 60% bashobora kuba batarize amashuri ya secondaire na university. Ariko kumenya gahunda za leta ni ikindi. Gahunda za leta ubu byarahindutse, imyumvire y'abanyarwanda yarahindutse. Gahunda za leta zirakorera mu baturage. Girinka iri mu baturage, umuganda uri mu baturage, ubumwe n'ubwiyunge na gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge biri mu baturage, ingaruka nziza ziri mu baturage, ubuzima bwiza buri mu baturage, kwegerezwa ubuyobozi biri mu baturage. Ubaye usuzumye kureba abantu bumva ingamba n'imikorere ya leta, abenshi ni ba bandi 60% n'abandi ku ijana nibo bumva leta ndetse urebye abenshi baje muri parlement kugira ngo ubuyobozi budahinduka kugira ngo ibyiza bikomeze bigwire muri bo ni ba bandi ibyo rero kutiga amashuri no kumenya ingamba za leta biratandukanye
ubushakashatsi bwakorewe mu turere 30 tw'igihugu abashakashatsi bakora mu midugudu 150 banakorera mu magereza mu mashuri mu mashyirahamwe y'umwe n'ubwiyunge hose hamwe habazwa abantu bagera ku 11 ababajijwe bose bemeza ko umwe n'ubwiyunge bugeze kuri 92.5% mu gihe ubushakashatsi nk'ubwo akozwe mu mwaka wa 2010 ikigeranyo cy'umwe n'ubwiyunge bwageraga kuri 87%.
Nibutse abakomeje kutwumva ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo mugezweho na Etienne Karekezi. Kubijyanye kandi n'iyi raporo twatumiye umunyapolitiki w'umunyarwanda ari imbere mu gihugu ndamusaba abanze atwibwire.
Yego murakoze cyane mu Dr. Frank Habineza perezida w'ishyaka rya demokarasi ry'u Rwanda ryo umutungo wa demokarasi w'ishyaka rya Rwanda.
Mbaye mbasuhuje bwana Frank Habineza kandi nibo tukivugana uyu mwaka mbifurije n'umwaka mushya muhire.
Yego nawe murakoze cyane kandi n'umutungo w'umwaka muhire.
Nk'umunyapolitiki bwana Habineza mwarasomye musesengura iyi raporo yatangajwe na komisiyo bumwe n'ubwiyunge mu mpera z'ukwezi kwa mbere gushize yemeza ko abanyarwanda barenga 90 iravuga 92.5% bumva barageze ku bumwe n'ubwiyunge mwe mwishaka ryanyu nk'umunyapolitiki iyi mibare muyumva mute
icambere nuko byo hari impamvu yatewe ndetse n'ubwiyunge mu Rwanda byo kubera ko na yuko abantu ari abiciwe ndetse n'abayishe ubwo n'abantu barabana igiturage ndetse urabura n'abantu bamwe barafungura kwa muri batize bakishyura aho bari batuye akabantu n'abo bakoreye nabi urabona ko intambwe irahari yatewe ariko imibare yatangaje iyo tewe nk'ishakaagaragara kuko twabonye imibare iri hejuru cyane tutazi aho imibare yashingiye tutizi twitter sample uko bakoze abantu babaze abantu bangana gute icyo bageze he tumva ko imibare ishobora kuba ari imibare twavuga ko ari imibare akademiki ariko tutavuga ko ari mibare ishingiye kuri imiyabiri kuri perisense kurinda ifatika cyane ibyo kigaragara ni uko hari impamvu yatewe mu buryo n'ubwiyunge mu Rwanda irahari ariko iyi mibare byo ntabwo tuwe twapfa kubyemera kuko ntabwo tugize tubona ndetse n'ubundi buryo bwo kuba twayiverifiye.
Birumvikana ku gusesengura no kumvikanisha neza imibare ni ikintu kitoroshye ariko ubushakashatsi bwagaragaje urebye bwakozwe mu Banyarwanda b'ingeri zinyuranye ariko cyane cyane bwibanze ku bavugwa ko batize amashuri ahambaye ubwanyu mwumva gufata icyo cyiciro cy'abaturage bihagije kugira ngo umenye neza uko abaturage babana.
Oya cyo tubonaje bidahagije koko abanyarwanda bari mu ngeri zitandukanye hari abaturage bo hasi hari abandi bizemo cyo hagati hakabaho n'abandi bize amashuri makuru ndetse cyo ni umwaka uri yesize twagaragaje ko hari n'ikigo cyo twabonye cyane mu rwego rw'ubwiyunge ariko cyo cy'ubwo bw'igifaransa tubona yuko biri tubikoresha nk'indi zindi zifatanyije cyo 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 cyangwa cyabaye icya mbere mu mashuri ndetse no mu kazi ka leta ku buryo abantu bize igifaransa ubona yuko batabona amahirwe angana n'ay'abandi kubona akazi usanga ahantu henshi cyane abadafite icyongereza ari bo baba bafite amahirwe kubona akazi kurusha abandi ndetse no mu mashuri twabonye yuko igikarita cyafite ireme ry'uburezi nabyo byagiye bigabanuka kubera ko usanga abarimu benshi bareze mu gifaransa ariko bashobora kutwigishamo neza bagasanga bigisha abana amateza no kutwumva neza bagasanga nabo umusaruro utari mwiza igisaruro ugaragaje ndetse muri iyo kategori yo kwigisha no kwita no gukurikirana no gukurikirana uko byagiye ariko ntabwo twagira byose atari kuri gahunda yacu ibi byose ni ibitagaragaje yuko bitubangamiye ubumwe n'ubwiyunge ugasanga ko kuba barabanje abaturage gusa ntabwo bihagije bari no kubona nabo abandi bantu badafite akazi cyangwa se abadafite amahirwe angana cyangwa se babuze ayo mahirwe yabo bakababaza bose noneho abantu bakagenda batanga uko biyumvamo noneho n'ibibazo byashobora kuba bahuye nabyo izo noneho tukabifatira umuti kugira ngo nabo ikibazo cyose kibe cyarangiye neza ubu tuba twumva tugenda bitanga ubumwe n'ubwiyunge buhagije ndetse no kubona hakiri izindi mpunzi nyinshi ziri hanze y'u Rwanda atuye n'impunzi nkuru ariyo mwami w'u Rwanda Kigeli akiri hanze ibyo byose hari abantu bazajya bikurikiza ugasanga nabo bizanga n'ubwiyunge n'abandi n'izindi bintu bitavuze umubare wazo uko zingana byose kumirira byose bigiye byigwaho bikaganirwaho kandi bakoze ubushakashatsi babonye ko ubushakashatsi kandi ku bantu bose batandukanye b'ingeri zitandukanye ndetse bakareba n'abarimu diaspora nabo bakababaza kugira ngo bashobore kubona igishushanyo gihagije.
Bwana Frank Habineza, muvuze ku banyapolitiki bari hanze y'igihugu n'abanyarwanda batari batahuka, muvuze kandi no ku mwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nawe uri hanze y'igihugu, mugira muti abo bantu nabo n'abantu bagaragaza ko ikibazo cy'umwe n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda kigiteje imbogamizi. Mfashe urugero rumwe, itahuka ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa rishobora gufasha ku bijyanye n'ubwo n'ubwiyunge bw'abanyarwanda?
Kuko tubibona nuko yego umwami Kigeli atashe hari abantu benshi cyane bamwiyumvamo, bumva yuko mu gihe cy'ubwami kuko abanyarwanda baba babanye imyaka irenze igihumbi nibo hari harimo ibibazo ariko bashoboye kubana kuko umwami yabaga umwami w'u Rwanda w'abanyarwanda bose. Bivuga ngo abantu bamubonye agarukamo akagira uruhare yakora mu guteza imbere n'ubuhinzi bw'abanyarwanda imbere, hari ibintu byinshi cyane bishobora guhinduka n'abantu bakashobora kubaka kurushaho kuko niyo muzi nyiri ku kizindi zose n'izindi muzi zose zaba ziri hanze ndetse zaba ziboneyeho nawe kugaruka kuko nawe nk'umuzi ntiyaba atashye. Urumva yuko ari ikintu gikomeye cyane ndetse mu ishyaka ryacu ingingo imwe ya politiki muri gahunda ya politiki y'ishyaka iva ari ingingo ya 14 igaragaza yuko ishyaka ryacu rizashyiraho politiki yuko impunzi zose zataha cyane cyane n'iyo n'umwami nawe ari muri izo mpunzi ebyiri zigomba gutaha biri muri gahunda y'ishyaka ryacu rero gukangurira abanyarwanda bose gutaha ariko mu gushyiraho politiki abitwaranije n'abandi bose bakorana biri muri gahunda ya politiki y'ishyaka ryacu.
Iyo ngingo mushimangiye mu ngamba z'ishyaka ryanyu yuko mwakora ibishoboka byose bituma nta munyarwanda wongera kwitwa impunzi, ni ingamba, ni ingingo umuryango FPR nawo wari ufite mbere yo gufata ubutegetsi ukiri mu ishyamba. Imibare igaragaza ubu ngubu y'impunzi ziri hanze y'igihugu ishobora kuvugaho byinshi, simbigarukaho, umuntu ashobora kuzabarura akareba aho bigeze. Ariko mu bushakashatsi bwakozwe n'iyi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bwagaragaje ko abantu 96% ni urugero mfata basanga ibikomere bituruka ku mateka ya jenoside, ubukene bukabije mu miryango ndetse n'abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside. Ibi bintu uko ari bitatu ngo bifata umwanya wa mbere mu bidindiza ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda. Reka mfate kimwe muri ibi, abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, mwe iki kibazo mu Rwanda mubona ari ikibazo gikomeye kiri ku ruhe rwego?
Wewe mwagitabuwa mkuhuwa rio wakura kwa mharikimo chukite kwa kureshi ayiko cheta wana mwuko mwje kisho mwamo wewe kongi kina mwamo kwa kame nilo kukunza kame amakuru ya wa amba kutu mwamo kutu ya zimetide awa mu rafoye zimetide ayi vya vwene kwa kame mkwe kwa kame utaga kame kwa 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 mwenye kwa hivyo kwa hivyo rahari kwa hivyo mwenye kwa hivyo mwenye aliko mwenye kundi mwa wala saa kuhuko wala mwenye kwa rahari ata andekanyo adu maguha na mwenye kwa hivyo aliko mwenye kwa hivyo mwenye kwa politiki haimili mwenye kwa kudani yaho mwenye kwa politiki kujira ngo ili yazi jemele biti na biti muka gahoro gahoro kwa hivyo mwenye kwa hivyo mwenye kwa hivyo mwenye kwa hivyo kuru kwa hivyo mwenye kwa hivyo mwenye kwa hivyo mwenye kwa hivyo iyo gwa mwenye abayi rayemo abichiwe barasa hari dukua mwa mwenye kwa hivyo mwenye kwa hivyo mwenye kwa hivyo
none se mwe nk'umunyapolitiki bwana Frank Habineza, icyo musanga leta y'u Rwanda guverinoma abanyapolitiki badakora kugira ngo iki kibazo kijyanye no guteza imbere no cyangwa se no guha indi ntera ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda, icyo leta idakora ni iki?
Ati twumva ko leta yego ndiye gushyiramo imbaraga nk'uko nari cyane bya mbere cyane mu bintu byo kurwanya ubukene kuko niyo abantu bakennye batangira kwita na banyana gahunda yo kurwanya ubukene ifashemo imbaraga abantu bashyirwa mu bukene cyane cyane mu cyaro ariko n'abandi bize abantu benshi ngo nze kwiga kufite akazi n'abashobora kuba babona akazi.
Ndabashimiye cyane bwana Frank Habineza, tuvuganye ku bijyanye na rapo yatangajwe mu minsi mike ishize na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'igihugu mu Rwanda ku kibazo kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda. Namwe abatwumvaga mbaye mbashimiye muri uyu mwanya, mbasaba kandi gukomeza kwitabira ibiganiro byacu ku Ijwi ry'Amerika ahanini mutwandikira mukatugezaho icyo mutekereza ku bibazo byose bireba ubuzima n'imibereho yanyu. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mugire ibihe byiza.